nazo zonke bangibiza uvilakazi mphephethe ubinda siphalaphala sentombo ebathushasha vilakashasha ngisiphuma langa
si Javelin dance. Hey, Yaguzo, Yaguzo, mina Yaguzo. House, hey,
Wash away,
exit.